Kuda lilabe, Sura go'o, aya jawaye go'o yaki sappo'e go'o. Yesu almasihu hoccama yaki dow. Nde tokkube mo fuu kawriti, sey be ƴamimo be mbi'i, jomirawo, joni ngartiranta Isra'ila laamu. Amma Yesu wi'ibe, anduki cerel e jamanuji di nyako meden mo dow siri nder laamu muɗum, naam ɗum moɗon. Amma to ruhu Allah jippoyake dow moɗon, on keɓay bawɗe, on gartay kokkayɓe woɓɓe habaru am nder Urushalima, e leydi Yahudiya fuu, e leydi Samariya, haa kerol duniyaru. Gada o wi'i non, o hocca yaki dow, e ɓe ndaramo haa duule cuddi mo, e ɓe tijji, e ɓe ndaramo e mo fa'i dow. Sey raworɓe ɗiɗo ɓe kolte daneeje, bangi haade maɓɓe e ndari. Worɓe ɓen mbi'iɓe, onon yimɓe Galili, ngam ɗume ndariɗon ɗo on ndara dow. Yesu on ɗon koccaɗo nder moɗon yaki dow, o so'oyto non no ngiruɗon o hoccama dow. Gada annabi Isa wi'i tokkuɓe mo, ɓe keɗo nder gariri Urushalima, na Allah jomirawo lildoyi ruhu muɗum nder maɓɓe, bo non no o waɗani ɓe alkawal, taw ɓe nyamra Yesu e kugal ngal o hokki ɓe. Nder ayaje ɗe ɗe janguɗen bo, en nani no annabi Isa hoccira yaki dow. Aya jawego o wi'i, nde tokkuɓe mo fuu kawriti, sey ɓe ƴamimo, ɓe mbi'i, jomirawo, joni ngartiranta Isra'ila laamu. Ko nde Yesu almasihu, wato annabi Isa, waɗi ka metanki tokkuɓe mo dow laamu Allah. Amma fuu ye non, ɓe paamayi iri laamu ngu annabi Isa metanta ɓe to dow. Nder nyumo maɓɓe, ɓe kocci annabi Isa laamoto ɓe iri laamu duniyaru. Ngam denno ma kammunde maɓɓe woni, Yesu almasihu tetay laamu diga jungo wanywanɓe maɓɓe, wato romanko'en, o tiggana Isra'ilanko'en laamu maɓɓe. Tokkuɓe mo bo e nyuma, kamɓe ngartata mawɓe nder laamu ngun. Lalle seko wala, ɓe paamayi annabi Isa e metanaɓe dow laamu Allah, wato no Allah jomirawo laamorto ɓerɗe ɓiɓɓe Adama nder duniyaru ndu haa yaaki wuro maako wato aljanna. Nde tokkuɓe annabi Isa paamayi ɗum, sey ɓe ƴamimo ɗo'o, ɓe mbi'i, jomirawo, joni tetata laamu diga jungo romanko'en tiggana Isra'ilanko'en laamu mu'en. Ma'ana, joni rimɗinta Isra'ilanko'en diga jungo romanko'en tiggana Isra'ilanko'en laamu mu'en. Gam Yahudanko'en, ndenno ma e kammino Isa almasihu, rimɗina Yahudanko'en diga laamu romanko'en o tiggana ɓe laamu maɓɓe. Hanjum waɗi tokkuɓe mo e ƴamamo ɗo'o, jomirawo, joni ngartiranta Isra'ila laamu. Aya joweeɗiɗi, amma Yesu wi'iɓe, anduki cerel e jamanuji ɗi nyako meɗen mo dow siri nder laamu muɗum, naam ɗum moɗon. Ɗo'o, annabi Isa e holla tokkuɓe mo, anduki cerel e jamanu ɗum Allah jomirawo siri ngam kugal muɗum, naam ɗum maɓɓe, ɗum Allah e hoore muɗum. Ɗo'o bo e holla en, na ko ɗume ɗum Allah ɓiɓɓe Adama andata. Ko Allah jomirawo wanginani en tan andeten, amma sirru kori ɗum, sey hanko e hoore maako. Hanjum waɗi annabi Isa wi'i tokkuɓe mo ɗo, cerel e jamanu ɗum Allah siri ngam wanginki laamu muɗum, na ɗum meɗen, amma ɗum Allah e hoore muɗum. Ngam non bandiraɓe am, sey paamen wiki, na ko ɗume ɗum Allah andeten. Ko o yiɗi o wanginani en, kanjum andeten, kanjum bo wani ɗum meɗen. Amma anduki ko ɗume sey kanko e hoore maako. Ngam non na ko ɗume andeten. Aya joweetati, annabi Isa ɗauti wiki tokkuɓe mo, amma to ruhu Allah jippoyake dow moɗon, on keɓay bawɗe, on gartay kokkayɓe woɓɓe habaru am nder Urushalima, e leydi Yahudiya fuu, e leydi Samaria haa keerol duuniyaaru. To'o, annabi Iisaa e holla tokkuɓe mo ko haani ɓe annda. Waato, annabi Iisaa e fooɗa hakkillo tokkuɓe mo dow kuugal Allah ngal ɓe kuwata gada o aliiɓe. O wiiɓe, anduki terel e jaamanu ɗum Allah waɗi nder laamu muuɗum naa ɗum ɗum mooɗon. Ammaa ko haani andon woni, to ruuhu Allah joomiraawo jippoyake dow mooɗon, on keɓay bawɗe, ngarton kokkayɓe woɓɓe habaru am, on puɗɗay bo nder gariiri Urushalima, yaaki gariiri Yahudiya e Samariya haa yaaki nder duuniyaaru fuu, on ngartay sheedu'en am. Ma'ana, ɓe ngaajinay habaru belɗum to ɓiɓɓe Aadama, ɗum Allah joomiraawo e hoore muuɗum siri. Waato habaru kisndam diga hakke e kiita Allah gareeka nyalnde jaango barka hoolaaki annabi Iisaa. Allah joomiraawo e hoore muuɗum waɗi annabi Iisaa warti kisnoo ɓiɓɓe Aadama diga hakke e kiita muuɗum gareeka nyalnde jaango. Ngam non fuunanɗo habaru ɗu'um hoolii annabi Iisaa mo Allah e hoore muuɗum siri ngam hisnuki ɗum diga hakke e kiita Allah gareeka nyalnde jaango, se ko wala o heɓay kisndam diga hakke, o heɓay nattuki wuro Allah koo bo aljanna. Annabi Iisaa wi'i tokkuɓe mo, ko ɓe puɗɗa ngal kuugal waajinki habaru belɗum ngal o hokki ɓe, ɓe munya nder Urushalima taw, sey to Allah joomiraawo liloyi ruuhu muuɗum nder maɓɓe, kokkay ɗum ɓe bawɗe ɓe kuwa ngal kuugal. Ɗo e holla en no annabi Iisaa tambini kuugal muuɗum to tokkuɓe mo. Aaya 6 wi'i, gada o wi'i non, o hoccayaaki dow, e ɓe ndaara mo haa duule cuddi mo. Gada annabi Iisaa tambini kuugal muuɗum to tokkuɓe mo, sey o hoccayaaki dow, tokkuɓe mo bo e ndaara mo e mo fa'i dow haa duule cuddi mo. Aaya 10:11, e ɓe tijji, e ɓe ndaara mo e mo fa'i dow, sayraa worɓe ɗiɗo ɓe kolte daneeje mbangi haade maɓɓe e ndari. Worɓe ɓen mbi'iɓe, onon yimɓe Galiili, ngam ɗume ndariiɗon ɗo on ndaara dow, Yeesu on ɗon koccaaɗo nder mooɗon yaaki dow, barka hoolaaki annabi Iisaa, o so'oyto nonno ngiiruɗon o hoccaama dow. Tokkuɓe annabi Iisaa e tijji ndaara annabi Iisaa e fa'i dow, seeraa worɓe ɗiɗo e ɓe ɓorni kolte daneeje mbangi haade maɓɓe ndari. Sey worɓe ɗiɗo ɓen ƴami tokkuɓe annabi Iisaa mbi'i, onon yimɓe Galiili, ngam ɗume ndariiɗon ɗo on ndaara dow, annabi Iisaa o mo ngiiɗon hoccaama nder mooɗon yaaki dow, o so'oyto duuniyaaru ndu'u nonno ngiiruɗon o hoccaama yaaki dow. Ɓe e worɓe ɗiɗo mbanguɓe meti haala ka'a bo malaa'ika'en, e ɓe tabbitinana tokkuɓe annabi Iisaa bo nonno ɓe ngi'iri mo o hoccayaaki dow nyalnde darngal, non maa ɗum ngi'aymo e mo wartoya duuniyaaru ndu'u ngam kiita. Bandiraaɓe am, ɗo e tabbitinana'en nyalnde jaango annabi Iisaa wartoyay duuniyaaru ndu'u ngam kiita. Ngam ɗo en nani malaa'ika'en ɓe mbi'i tokkuɓe annabi Iisaa bo nonno ɓe ngiiri ɗum hoccimo yaaki dow, non annabi Iisaa wartoyta nyalnde jaango ngam kiita. Hanjum waɗi annabi Iisaa wi'i tokkuɓe mo, ɓe ngaajina habaru belɗum, koo moye fuu kooliiɗo mo o heɓay kisndam diga hakke e kiita Allah gareeka nyalnde jaango. O wi'i tokkuɓe mo fuɗɗa waajinki habaru belɗum diga nder gariiri Urushalima yaaki gariiri Yahudiya e gariiri Samariya haa keerol duuniyaaru fuu, ngam ɗum warta sheyda to fuu ɓii Aadama. Ngam fuu ɓii Aadama nanɗo hoolii annabi Iisaa heɓa kisndam diga hakke muuɗum e kiita Allah gareeka nyalnde jaango. Bandiraawo am, aholake ko nanta dum wiki alla jomirawo liloyi annabi isa yari kita hakke mada do gafangal gam o hisnuma diga hakke mada e kita alla garayka nyande jango bandirawo am se ko wala ta holake annabi isa diga der bernde mada a hebay kisndam diga hakke e kita alla garayka nyande jango gam non alla e hore mudum siri hisna bi adama diga hakke e kita mudum garayka nyande jango nyande annabi isa wartoyte gam kita dum latoto nyande mettam eram e bone to fu ganyube holaki mu gam be nattay kita alla der hite jahannama dum ha abada gam be ganyi tokkaki lawol gol alla jomirawo e hore mudum siri gam hisniki be diga hakke mabbe e kita der hite jahannama amma kolibe annabi isa bo nyande dargal wato nyande jango dum nyande se o welwelo gam be ngi ay alla jomirawo tagudo be be joddo der wuro mako wato aljanna dum ha abada gam non bandirawo am se kama hore mada nyande dargal wato nyande wartoyki annabi isa nyande se to mada ko dum latoto nyande mettam eram e bone to mada